nethi nasizophumelela bekezela bambelela ntwana ungazele bali sonke sonke singabantu sifune ikusasa lichakazile sibonga impilo sibonga uthando lwabazali basikhulisa namhlanje sibophile namhlanje sijabule sizophumelela sizophumelela kancane kancane thina sizophumelela bekezela bambelela ntwana ungazele bali sonke sonke singabantu sifune ikusasa lichakazile sibonga impilo sibonga uthando lwabazali basikhulisa namhlanje sibophile namhlanje sijabule sizophumelela 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 sizophumelela
engithi isifiso sami ukuphumelela ugogo asaphile intandokazi ukuthi umama wami wangishiya abheke impumelelo manje nezinkulumo wenumber 7 abizwa unumber 11 engithi siyabulela naye manje uzosabela siyabulela naye manje uzosabela engithi siyabulela naye manje uzosabela engithi isifiso sami ukuphumelela ugogo asaphile intandokazi ukuthi umama wami wangishiya abheke impumelelo manje nezinkulumo wenumber 7 abizwa unumber 11 engithi siyabulela naye manje uzosabela siyabulela naye manje uzosabela engithi siyabulela naye manje uzosabela
yekisekele intwana yami ngiyakuthemba sithathe unomathemba ngizokunika amathemba sithathe ithende ulifake kathemba but 10 times 10 nini ngathi uyangithesta angithembi muntu mina ngithemba wena ntwana still believe ukuthi uzongeseka ngicela ungangisukeli ngoba ngizokunyathela ngicela ungangideleli ngoba ngizokushintshela yekisekele intwana yami ngiyakuthemba sithathe unomathemba ngizokunika amathemba sithathe ithende ulifake kathemba 10 times 10 nini ngathi uyangithesta angithembi muntu mina ngithemba wena ntwana still believe ukuthi uzangeseka ngicela ungangideleli ngoba ngizokunyathela ngicela ungangisukeli ngoba ngizokushintshela mina engithi ngizokushintshela wena ngizokushintshela mina
kancane kancane thina sizophumelela bekezela bambelela ntwana ungazele bali sonke sonke singabantu sifune ikusasa lichakazile sibonga impilo sibonga uthando lwabazali basikhulisa namhlanje sibophile namhlanje sijabule sizophumelela sizophumelela.